Tunasondeka. Yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka.
In the mix with DJ Schwartz, 98.4 Capital FM. Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Are you ready? Nikuje. Nikuje. Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pin dogo. Kuna mangoko na hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako ni mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindyo takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so mashore is wenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipatanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kalia mimi nikicheza na ndengu. Onyesha hiyo mbegu. Mimi si kitabu, siwezi someka. Sipigi kavu, siwezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all niko na mkono miujiza. Nice pretty face with a bami ya figure. Leo nikisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on no. Roundi hii tumekamu kuwa kumesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka. Hey, domo domo mpaka lini. Usubishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka.
Tunasafisha mitambo. Tunasondeka.
Tunasondeka na hii baka ngambo. Tunasondeka.
Sour place them Kingston.
Tunasondeka. Tunasondeka. Tunarekebisha.
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima midi utajua ni amuroja. Short na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata order. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo anadaya na nidai na hana ndaye ete lipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisen new zone boobs na madhuda.
Fire,
nime carry a lot. Napiga matatu kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Digi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Kwa boda ndani ya dice na jua luku ni bamba. Kwa rap wa nipe credo vile nime wabamba. Nike miuno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. Raha jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tukulipu waparuti mama. Nia ni ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tule. Leo watapiga vigele gele. Na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe ndo mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Oh, ikileta shida.
Tunasondeka.
Tunasondeka.
Gari ni big grudum wivu. Hapo nyuma bosa boom blue boom wivu. Mwenye wivu waji chok makutu. Pika boom
boom.
Monica lift up my feelings. I wanna feel how you feel. Yeah, yeah, yeah. You actually lose it up and day. One time tuwashe chigo kwenye kite. Hebelo nani kanga mwa. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Ntalamba vino lolo. Hevelo nani banga moyo.
Oh yeah yeah.
Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Ntalamba vino lolo. Hey. Mtoto sex umengaru umeoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Unapiga ngeta. 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 Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Kwenye roho mbaya fire bandem. Amise fire bandem.
It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unago nipa sande. Unani kanga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Ntalamba vilo lolo. Vilo nani kanga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Nitalamba vilo lolo. Unafinya kona piga ngeta. Ngeta, ngeta. Unafinya kona piga ngeta. Ngeta, ngeta. Unapiga ngeta.
Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Lead to another with DJ Schwartz.
Baby,
Baby, me the master, we head come a principal. On your shaking, I get you love back invisible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to run, give us a hit the door. Hey. I wanna make love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. You're loving, you're touching, you're kissing. It's sexy. Yeah, yeah, yeah. Girl, the man I find me, I feel Nico Evo. Ay, ay, ay. Feel you gonna move, see, got a tonic rainbow. Girl, the man I find me, I feel Nico Evo. Feel you gonna move, see, got a tonic rainbow. Ay, ay, ay. Ah, baby, girls, look at me, video. Basi, come to them around, they come, here go. Carnival, need to go back, animal. Carnival, do be this, is a deep video. I got to you, my baby. You got to me, yeah. Me and the you, my baby. Equals to me.
Baby, you.
Melodies in my vocals, baby. You. Yeah. Call them on a phone, I mean, I feel Nico Evo. Ay, ay, ay. Feel you gonna move, see, got a tonic rainbow.
Capital FM. When I look in the mix with DJ Schwartz.
I don't see you from, Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one. Who came to spend some cash, make new friends, to keep on guys, let's take you away, far, far away,
far away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Watch your wasi wasi ma already picked you. I'm verified peer, tick blue. Wiki mzima bana bana buda make a killing. Sai bana 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 buda make a shilling.
kama siyo ganji tembea. Sai kama flag na pepea. Remy boy, sote na kachumbari. Tuko wote, ongeza maji ya ugali. Fili tele, mfuko sili tisele. Lete maji tele, chungana na mchele. Mother, si stress no more. Mambo ya marent no more. Wari wari ya dishi no more. Niko niko na majo.
When I look around, I don't see you from. Everybody's having the time of their life. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one. I came to spend some cash, make new friends, to keep on guys, and let's take you away, far, far away, far away, far, far away, jump on the land, take you away, take you away.
Okay, $1 million dreams, that we ship $1 million creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and back I stick. I'm so much cooler than you think. CCTs and back I sing. Yoki to Natabuta equa 5 V. Any mixture ya two bad as I cheat. Balance.
Pull up.
Balance. Okay. $1 million dreams.
In the mix with DJ Schwartz.
Stakes are too high, you can't quit. Practice big and
one hit will always lead to another with DJ Schwartz.
Na CCTs and back I sing. Yoki tunatafuta ikuwa 5V. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni sequel driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tiki vichwa utaona kitu. Na jijua ndo mana na insist. Balance.
Different ways, kwa masiku mbaya kuna better days. Upcoming anaenda kwa major pay. Kwa mode mwada kwa takwa razor play.
Tulizo nani yako in charge, sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriki. Hapana sita sita hizo number za ibilisi. Na katu na kipitu wanhana mini guiji. Hapa ndo na jione mbona itrofi sweet keep. You know the drill, naenda in too deep. Biga my deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need ku quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forget her. Balance.
We are the best of the best. Success permanent.
Balance.
Everywhere I go, everywhere I go. Nyesie buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Ina baki tuni smoke ya ash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why pickers keep on knocking my door. Or do you wanna miss now, ule mschana hardcore.
These streets we bangle, give them another ghetto anger. Stims, stims we bangle, give them another ghetto anger. Washajipanga nyoe, akili nywele sina taban kikoe. They want to spoil, they rot and ploy. Them kicks me tie, punchlines keep floy. Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kikoe, labda tuko fair, captain ahoy. These streets we ban them, yeah. Another get another get.
Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Another get to hand it.
Fire, baby.
Fire, baby.
In the mix with DJ Schwartz.
Leo siku hata hita na Miki 44 kama si mama si mama Kunguruma na kutinga man Naika nyanga kama Timbaland Leo linduru hata toa Akio weep na ibomoa A baby Rudy salu A salu A baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu Bibi uta Rudy salu A baby Rudy salu A salu A baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu Video Rudy Salu, yeah, check in my gang, my man, Shugle Wali Dede, a Dede, na mamoto excess, na waroro ware, na machupa expect, jam ya komeza yangu express, ma wete tete tete tete, ma jiki jiki, ma nyuma nono na manene, ma nini nini, ma wowo chini ya maduve, kwa kitanda taka tuzi kwende, mbio mbio chapa chapa tepe, na towa tenje kuwasha kamenje, sema nguashe, sema iza ma, man, Demi yako akichipa man, man Leo siku hata itana Becky 44 kama zima man Kunguruma na kutinga man Na ikanyanga kama Timbaland Leo ile nduru hata toa Akio weave na ibomoa A bad man A baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu Bidi uta Rudy salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu A salu Baby Rudy salu Baby Rudy salu Ita fi Rudy salu
Chinga linga le Good girl sing Pum pum tight You a stop stammering Check a deal 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 I'm the real real deal Cozy melanin And the bossy babaling Station wagon in my baby when you bike Charlie I go big around in come a driver If I was a river I would never ever dry up Body like a hitter me I make a man rise up He's a man Charlie I go aki jeep a man
Aki jeep a aki jeep a
I can go a heat wave it's a be the Rudy Dim Cause he never ever been with a girl like me
Asama he's a man, man Dim ya go aki jeep a man, man Leo siku hata itana Becky 44 kama zima man Kunguruma na kutinga man Na ikanyanga kama Timbaland Leo ile nduru hata toa Akio weave na ibomoa A baby Rudy salu A salu baby Rudy salu A salu baby Rudy salu A salu baby Rudy salu Bidi uta Rudy salu baby Rudy salu
In the mix with DJ Schwartz.
Here we go again.
Pussy pin
the money
again.
Here we go again.
She say she don't want no problem. She had my last song. That was a ringtone. Now me see that it is your day. Before the talk yet, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Stucky Wendy, watch our semi, Nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, Nitali Pandeke. Stucky Wendy, Wasemi, Nakufana wewe. And I cannot deny, way that you fly, Nitali Pandeke.
I got your tongue right time.
Pussy Pimmy Mono.
I got your tongue right time.
Oh, yeah, the man.
I got your tongue right time.
Pussy Pimmy Mono.
I got your tongue right time.
Oh, yeah, the man.
I got your tongue right time.
Pussy Pimmy Mono.
I got your tongue right time.
Oh, yeah.
I got to tongue right time.
Pussy pin me mono.
I got to tongue right time.
Pussy pin me mono. Oh yeah, the man. Pussy pin me mono.
Only one Dello. Hello. Only one Dello. Hello. Dello. Dello.
Only one Dello,
Allo, Dello, 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 D
Mini na kipaji na drum na bambika. Kama niliteguni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababuni mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikus inatupa siyezi fika bay. Heri shike mafuta njipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa zojedi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sash cheze nae kaboka. Piga muru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako jua inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na pamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop bila atakoma. Kama ni noma, yute basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma yute basi noma. Only one dealer wakicheki wanakonda. Only big things, only shika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina write ya na donda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama ni mesonga. Usidunge black juu, black jojo. Wana piga nduru, nimeshinda loto. Wana sikia wivu, nimeshika toto. Na akienda chini, usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na pipa, jina from the
Odi wa muranga ni mekam na mandom. Nizi tiria ni nasiti zime toka ngong. Kina wapo wezi mpata nini kasadam. Kuna boko na reda zini maharam.
Pibamboko, pibamboko. Pibamboko ni mtoto ni haram. Pibamboko, pibamboko. Pibamboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Nizi tiria tunasiti zina karam. Boko haram.
Pigomboko kushoto loko nyoto. Akosho polo shen mapu nyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa maldam ni kani dento. Nazia minia ni nanguu bila njubu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geus leku inamechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka grini na jabani kuchomni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kicho. Nikudarue before, nikuzamue dufo. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko hii mchezo ni haram. Pigomboko, pigomboko. Pigomboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram.
Niko kutu na msupa seni pay. Akusa kona na ten fike bay.
Inani, with the pretty girl thing. Give me your thing, cause you know me pon it. Run down the pace, cause you know we born it. Mamore wa konda kas bana si ma boni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa mete pon ita zamandane.
Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Arufu kama shala, ziki nice, kumi mina. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Madogo dhani, udigi da. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Arufu kama shala, ziki nice, kumi mina.
Kilalo, aki kinge uskia jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibao, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingri, siti moshi na firimbi. Nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kome dubo na kiingi, kani mblina we machichi. Anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti. Kibibo, ama ashike kifanta. Kiboza, ama ugong na kada. Kishisha, ama abong idada. Kirungu, adi abeng kitanga.
Digi digi, madogo dhani, udigi da. Digi digi, madogo dhani, udigi da. Madogo dhani, udigi da. Arufu kama shale, ziki nice, kumi mina. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Udigi digi, madogo dhani, udigi da. Arufu kama shale, ziki nice, kumi mina.
Mindani ya jaba, saini kuzama. Kasha madabiko, saitu kana chana. Nika penka meiva juu, niko waba. Chengisha seti saitu, niko janta. Ni mamoshi tuzangale, moratish ni anande. Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji. Wanapenda
nenda mboko juu isha charge teka ngoko chuo mna kibangi cheki katelo na delo ni machupa chuka na madam kuru wenzi kilipuka ah, ndio zi nice niko shopping ya aluta niko lipo junge usini mauta
digi digi madogo dhani udigida digi digi madogo dhani udigida digi digi madogo dhani udigida arufu kama shada ziki nice kumimina